Solidad.
MDAT Blaze. Big EJ. Sparks. Dautizo. Bruce Viper. Item 4. Manejaza toka chakudala mabebi unipanga njiwa weka kulipena wina kani yamba ndafirwa no kumenya njiwe ndani unkala kwa wanja wela kuno kamunia kulipe wino sankala na fia lavu yako inipanga munga ndani atiso shade prude. Get down baby, get down, no pressure sankala na miwani vela baby chosa poka nsoni. Wanikola monga papa ya chingoni. Mbele baby nikangi wanagona. Ni mafuna deri kukuona. Get down baby, get down,
get down.
Labu yako, dudu mwezi. Get down baby, get down,
get down.
Unipasa dudu mwezi.
Dudu mwezi,
dudu mwezi. Unipasa dudu mwezi.
Dudu mwezi.
Get down baby,
get down.
Unipasa dudu mwezi.
You the one, who got to fend gently. So Bridget na kubika party kale. The chinko bebe mami, naliku lava. Gawari mango honey, nandia kukonsa. Hello mami, kutali yoko tuafuma. Leka love, you flow kwa tikamana. No never lie to you, shaba femu government. Love yato, ilijabe permanent. Gani bola pali ponze ula sticker. Waba loyo kuli nebo futi waba laka. Can't lie, up until you love, akena. Until you naka vika fe above piki.
Akakebe kani pasa dudu mwezi. Paka meso kaone kamonga mwezi. Sikali tiaki monga kachanana. Kani konda kebe sikanama. Kaluvyanya kani uza paya one. Ya udizo kumbari akakumbwa. Breeze vibe mafuna na namba. Sosha dizo na yebe akafela.
Get
down baby, get down,
get down.
Labu yako dudu mwezi. Get down baby, get down,
get down.
Unipasa dudu mwezi.
Dudu mwezi.
Dudu mwezi.
Dudu mwezi.
Unipasa dudu mwezi.
Dudu mwezi.
Get down baby,
get down.
Unipasa dudu mwezi. Get down baby, get down,
get down.
Labu yako dudu mwezi.
Dudu mwezi.
Get down baby, get down,
get down.
Unipasa dudu mwezi.
Dudu mwezi.
Dudu mwezi.
Dudu mwezi.
Unipasa dudu mwezi.
Dudu mwezi.
Get down baby,
get down.
Unipasa dudu mwezi.
No miss on the beat, call, call.
Get down.
Big Jizo,
Spats.
Okay, Breeze Viper.
Get down.
Social Dizo.
Dudu mwezi.
Yeah.
Dudu mwezi.
Dao Dizo.
Sammy Music Blog.
Yeah. Michael C.
Get down.
Labison.
Dudu mwezi.
Alungwa Kwanja. Mr. T.
Dudu mwezi.
No miss, come on
down.
MJ Bruces. KB Dab.
Dudu mwezi.
Hey, Pakawe.
Dudu mwezi.
Dear Bato. Okay.
Get down.
Yeah. G Master.
Dudu mwezi.
GK. Okay. Walulu.